madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa ku dhawaaqay jabhad la dagaalami doonta xukuumadda Addis Ababa taasoo uu rabo inay ka weerarto dhanka gobolka Canfarta halkaas oo ay labada dawladood dhaqdhaqaaqyo ka wadaan jabhadan ayaa waxa dhisideeda ama sameynteeda ka qayb qaadanaya wasiir dhawaanka goostay maamulka Canfarta kaasoo ku sugan dalka Eritrea Ethiopia ayaa dhankeeda wali ka hadlin abaabulka jabhadan lagu wado in la soo geliyo gudaha dalkeeda Arintan ayaa ka dhigan jawaab ay bixinayso Eritrea oo ku aadan talaabo hore Ethiopia u qaaday oo ahayd in gudaha caasimadda Addis Ababa ka furteen jabhad la sheegay inay ka soo horjeedo Isaias Afwerki. Wararka qaar ayaa tibaaxaya in Eritrea ay heshiis aan ilaa hadda la shaacin kula jirto jabhadda TPLF ee ka soo horjeeda isla markaana dagaalka kula jirta xukuumadda Addis Ababa. Iyadoo sidoo kale lagu waramayo Eritrea in hub tiro badan ay kala soo degtay dekedda Musawac ee ay maamulaan kooxda TPLF. Labadan dal ayaa muddooyinkii la soo dhaafay isku ciidan urursi iyo diyaargarow dagaal ka waday gudaha dhulka ay ka arrimiyaan. Ka gadaal markii Ethiopia ku dhawaaqday doonisteeda ah inay hesho bad iyo deked ay iyadu yeelato. Cabsi laga qabo dagaal cusub oo u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea ayaa soo xoogaysatay. Kadib markii jabhadda TPLF ay u kala jabtay laba garab, mid hadda uu maamulo Tigray oo taageero ka helaysa Ethiopia iyo mid kale oo ka soo horjeeda.